Lesson 2. Greetings. Hello.
Morning. Morning.
What's up?
Zikuyenda bwanji. Zikuyenda bwanji.
Nothing special.
Palibe chapadela. Palibe chapadela.
How are you?
Muli bwanji. Muli bwanji.
I'm okay. And you?
Ndili bwino kaya inu. Ndili bwino kaya inu.
You are most welcome.
Mwalandilidwa. Mwalandilidwa.
See you later.
Tiwonana. Tiwonana.
Thanks.
Zikomo. Zikomo.
Sorry.
Chonde pepani. Chonde pepani.
Specific greetings. How did you wake up?
Mwadzuka bwanji. Mwadzuka bwanji.
I woke up well. What about you?
Ndadzuka bwino kaya inu. Ndadzuka bwino kaya inu.
I woke up well too. Thank you.
Ndadzuka bwinonso zikomo. Ndadzuka bwinonso zikomo.
Afternoon. You spent the day how?
Mwaswela bwanji. Mwaswela bwanji.
I spent the day well. What about you?
Ndaswela bwino kaya inu. Ndaswela bwino kaya inu.
I spent the day well too. Thank you.
Ndaswela bwinonso zikomo. Ndaswela bwinonso zikomo.
General, how was the night?
Usiku unali bwanji. Usiku unali bwanji.
The night was good. Thank you.
Usiku unali bwino zikomo. Usiku unali bwino zikomo.
How was the day?
Tsiku linali bwanji. Tsiku linali bwanji.
The day was good. Thank you.
Tsiku linali bwino zikomo. Tsiku linali bwino zikomo.
How is your father?
Abambo anu ali bwanji. Abambo anu ali bwanji.
My father is fine, thanks.
Abambo anga ali bwino zikomo. Abambo anga ali bwino zikomo.
End of lesson 2.